Wilkerson. Never, never, never give up. Never. Ota mi tell you that, yeah, yeah. Never, never, never give up. Never. It just tell you that, right, I hear your chant. Never, never, never give up. Never. Ota mi tell you that, yeah, yeah. Never, 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 never give up. Never. It just tell you that, right, I bear a bad. Dunia ini ngumu sana. Usipo kaza na upati cha kukula. Kutoa jaso usiku na mchana. Hakuna kulala paka upate helai. Hey, tatizo ni mengi sijui nitafanya nini. Na mukia nauliza leo tutakula nini. Watoto wagonja sijui nianzie wapi. Mawazo mengi nimepoteza takiri. Mwenyezi Mungu nipe baraka. Nishike mikone bunione uruma. Nalia sana nimechoka tana konda. Shida ni mingi dunia naona nimeshindwa. Never, never, never give up. Never. Ota miteje rae ya ya. Never. Never, never, never give up. Never. It just teje rae 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 jayo chan. Never, never, never give up. Never. Ota miteje rae ya ya. Never. Itengarene kona raisho mojo monoi. Hira ija rama na rama kono rama noi. Hira ije boda ekone bodi chaka noi. No mekone chapate mamea so munero no. Tapani to ijiduma kwa tatinya mijo. Tukono kini jikapu ni dumu nijo. Lipenene ije teke ingara kini je mamei bore giro na teka bon bijari jo. Never, never, never give up. Never. Otami teje rae ya ya. Never, 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 never give up. Never. Just tell you that right, I hear your chant. Never, never, never give up. Never. Oh, time you tell you that, yeah, yeah, yeah. Never, 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 never give up. Never. Just tell you that right, I feel a bad. Sopodo kwana, iting ekone mudu. Pull up your trigger, bale mafia, itala kafia. Inoko kitakona kimekoto biryani mofaya. Yo, harai chai chana hii mami kiara kani ni mami chamuni. Mami giri niko kenji ye ipolo no kodele chata kede kemele kuwa. Lo psikoloji ake jagwele motoka. Ano retreat, ano surrender. Don't stop, non-stop, mbele songa. A king feather man, a one pole G. A king in recording, hotter than fire, boom. Never, never, never give up. Never. Otami teje rae ya ya. Never, never, never give up. Never. It just teje rae 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 jayo chan. Never, never, never give up. Never. Otami teje rae ya ya. Never, never, never give up. Never. It just teje rae 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 pero pa.